such a bad. Take a shot, I'll me ni wa kero, no. No. Yeah. Ini ako tuwe, tuwe. Umeni murder ujue, ujue. Wasema umegogo clinic for my love, true. Vile vya mchiki chini, so come now. Nivue, oh baby girl. Washa da on my heart, oh baby girl. Kwako kimia, I'm so dumb, oh baby girl. Mi kwako nsha kufa zeze tamo, oh baby girl. Po-po-po-po, oh yeah. Po-po-po-po, takesha alale fo-fo-fo-fo-fo. Akijua mini wa kero, no. No. Yeah.
Nimekupenda ghafla, sijawahi kwa hivi kabla. Umenitoa danta, menileta Frankie Master. Takukea,
kea,
mina weni pea,
pea.
Unanipa mapenzi mwingine na can't see. We mtu peke unafanya na feel free. Napambana until the last breath. Nikupe mazuri cause I know how it feels. Mina shiba we ukilaga, nyote mimi tu kilala. Kwako nime kitananga, benzi lako la ni murder.
Kabobobobo, takesha alale fofofofofo. Akijua mini wa kero, no. Takesha alale fofofofofo. Akijua mini wa kero, no.